nda zwala nga dzikupi no vha ndi songo zwi lavhelela hu tovha rine vhathu vha ri gudi vhunzhi ra ri sa ḓo huvhalelwa ende vhathu ngoha vha i funi na vhafunzi hingo vha lemela ndo pfuka vho dzula makula a duba vhudzi ha zwidzidzivhadzi ndo vha ndi khou phusha dzitulasi muziko malofa ni tifungadzi ndo vhuya nda sokola nda shuma na miḓi ndo vhuya nda hotola nga kusela mati nda shuma sa mbongola veni ya ni zwi ḓivha zwino ndi to khesa tshikwembu ndi phakati ndo vhuya nda sokola nda vhaisala zwino ndo fhola vhudzimu vho ndo fhola vha swika vha mblesa zwino vho dovha panda na resi mushabe achita vanga dena ne ritabe mapiri ndi dada ni mushabe liko soko paka liko soko posa matinga basoko taka siya bomangara bachuwa basoko a ako tukunyaya ndi tonga ndoto mukata akata akata faragada lina hachinera magarina ada sleep over happy kama hinya hinya matina ni mene bachikwada rechiwina rechinyago jana mavoti vabodhikina me I don't know zwine nda zwi ḓivha mino constop vo vha vha tshi ri vhidza sa dzimenimo a ri tsha pfanga vho usinenimo ndo vhuya nda sokola nda vhaisala zwino ndo fhola vhudzimu vho ndo fhola vha swika vha mblesa zwino vho dovha.
Nṋe ndi munangiwa akohana ndi tshivhusa so ifania meseji kha muzika so ifania ndi khou vula na tshivhidzo so itania ndi nyare bes tshini ntsumbedze ni khou zama u vha beta ndo ḓipfumutshela vhavhi ndo vha tendela nṋe a thi vha ofhi a vha vha tshi rathi nga bobi ende tshifhinga tshinzhi ndo twa ndi tshi humbula tshifhinga tshinzhi ndo twa ndi tshi gungula ndo lila ndo balelwa u fhumula tshifhinga tshinzhi ndo twa ndi tshi gungula. Now I'm working and stopping they came in they copied nobody at chikoni and then they ndani sapobi bona ni sapobi
ndo vhuya nda sokola nda vhaisala zwino ndo fhola